Vakorindo ya tete, okapitulu kepanduvali. Kaliye kolondaka wasoneheli, chiwanda ulume kalambi ukai. Pwai omoe yonzo liuka hongali ashiata, oto ulume akale lukai wa yemwele, kwenda ukai akale la veya yemwele. Ulume alingange lukai echitose samera, lukai haicho la veya ye. Ukai kakwete ochipango, soke timbali aye, tewe ya ye. Aicho ulume, kakwete ochipango soke timbali aye, te ukainwa ye. Koka litinduki, tenda wachiri kuminyi pokati, okasimbu hopinda mui loku likutirira. Noke vulitoke kabali, sanga sata na uyonji mekonda lyolonge viene. E chindichipo piango, haku handele kako. Ise puai nda omanu vosi vakale ndame. Haimolumwe, vosi omunu omunu, okwetio vitu wabiaye vya tunda kusuku, utechi, utechi. Mopia lava kabakwelele handu, lovi mbumba siti, chopo sokeli okukala ndame. Puai nda kachitava okulikandangia, isi okukwela. Chavira apo okukwela, okusakala la ngolo longei hachoko. Mopia lava bakwela ale, puai hameko ndichipopia, tengala, okuti, ukai kaka nyuhe kuveyaye, ndao nyuha, kaka kwele, te okulinala la veyaye, aicho ulume, kaka nyale ukaiwaye. Vakwavo, mopia lavo ame, ngala heyeko, ukwetavo, ndao kasi lukai hokwetavoko, kwenze ukai otava kukalala ye, kako nyale. Ukai nda oka asilulume hokweta voko, kwenze ulume otava kukalala ye, kaka asieve ya ye. Ulume hokweta voko, okola mekonda li ukai wa ye. Ukai hokweta voko, okola mekonda li ulume wacho kweta vo. Nda hachoko, omala vene, nda babiha, chiro puai bakola. Puai nda uho kweta voko, oyongola ukutepako, atepeko. Ulume ukweta vo pamwe ukai. Kapa ndeki wile lovitangi vyacho. Momo suku watu kowongera ombembwa. Owe ukai wakuni handati nda opopela veyove. Love ulume wakuni handati nda opopela ukai mwove. Chinene chechi. Omunu omunu akale lomwenye waye ndo ungala onwiha. Haiwo suku oko wongera. Echi ocho chihandele kotange wakongero osu. Kuli umwe okuti wako wongi watupu wasevi waale. Ndakuli kaka nyole ya mome bamba. Kuli umwe okuti wako wongi watupu ochiyamba. Ndakuli kaka lisevise. Ebamba hachi mweko. Uyamba hati mweko, teo kupokola kovihandere kovyasuku. Omunu akale ndechi yako wongi walacho. Echi wako wongiwa, wakala he upika. Kachika kuvale, kwainda chitava okuyovoka kwa tako. Momo wako wongiwa langala, osimbu wakasi upika. Eye omamale wangala. Hacho wako wongiwa echi akasi omamale, eye upika wa Kristo. Walandiwi ilondando, koka lingia pika vomanu. Ochu wama manji, vomangu omunu wako vongi wila, haimo atumala la suku. Kondaka yava kabakwelele, sikwete handio chihandeleko chatunda kungala. Ndeki sangochi simino change, ndu wakolerwa omongala wolinga ohenda. Amenda sima okuti, omotuka silohali, oto hise nda omunu okala ngondo mwakasi. Wapandeki wakukai, kukasande ukupanduluka. Kwa kwelele handi, kukasande ukai. Wai nda okwela, kulingi ekandu. Lufeko nda okwela, kalingi ekandu. Haimolumwe, avakwela, valaika ukutala uhali yoketimba. Kwenje, oto mwele nzonguira okuupuluisi. Ama manji. Onimbu ye chingasi lo kupopia ye. Oloneke vya tutukui wila, vya linga vimbumbulu. Oto tunde chiro, abakwete akai valinge ndava kabakwete lava valira valinge ndava kabalili aba bayolera valinge ndava kabayolera aba balanda valinge ndava kabakwete aba basakala lalovina byolwali valinge ndava kabakwete chimwe laluo momo lwali ndomo lukasitiro lukasilo kuimuha njongola okuti kabukala lolohele byango ulume kakwelele osakalala levi byangala lokusanzwisa ngala ulume wakwera pwai osakalala levi byolwali lokusanzwisa ukainwai oto utima waye walitepa ukai kakwelele pamwe ufeko wasakalala levi byangala lokusokolola ndomo batera okukola ketimba loke spiritu wakwera osakalala levi byolwali lokusanzwisa beyaye echi ndichipopera okukwatisi okukuti hatoko kwenda okuwihio chimaho tesunga lokuveti yii okuti wubumbang'ala lutima wosi uwatepiwa hawoko pwayu mwenda wasoka okuti kakasi lokulinga chiwa lufeko waye chapyala ndaitimba likasi okusakalaisa okuti okulikandangia kachitaba alinge ndechi ayongola vakwele eka nduko pwayu wakolapo utima waye kwenzeka kwete echi tsuveta onjanga hayo tena okulikandangia kwenze wapanga utima okukala ng'o lufeko waye olinga echi tasunguluka otso wokwela ufeko waye olinga esunga luka kwela ufeko waye olinga echi chaverapo ukai wapandekiwa osimbu beyaye akasilo mwenye ndapwai beyaye wafa ukai opanduluiwa okuti chitava okukweliwa luwa yongola pwaiteo okukweliwa vung'ala pwai osumulu hatsapyala ndaokala ng'omo oyo nimbu yange kwenje ndasoka siti ng'asivo le espiritu lya suku.